Gucci Waza Waza Friday my darling Waza Friday I'm seven to forget Waza Waza Friday my sweetie Waza
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi ogcile kumdumo kamasikandi ozibiza ngokuthi iphotha manzi lakwamathe ephethe idlalade lakhe lakuqala nangu exoxa lontungameli inkomo owe Studio 7.
Ngiyakuthi ngomthakathi nje ngiyisitudio 7 yasifundelela nathi mina ngiqhamuka esigodini ngibuya esigodini la ngibuya khona nginokuhlala futhi la nakobulawayo emculweni ngifike khona ngonyaka odlule last year 2022 ngifike emculweni ngikhipha i-albhamu enesihloko esithi uhlaka engengoma ezingu-10
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abantu abafisa ukuxhumana nami noma ukuthenga umculo wami usatholakala kimi phela. Umculo wami uxhumana nami kunombolo ethi yona 0761803166. Ubothamanzi uzongithola lapho ngixhumana nawe. Sixoxe nje umculo wami uwuthole ngendlela ofisa ukuthola ngayo ngoba manje ngiseSouth Africa.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli bomculo nje ngibashiya nokuthi siyabonga nje isapoti abasinikeza yona since siqale ukungena emculweni kuze kufike nje khona manje. Hhayi, abanye basisapoti impela ngothando. Siyakubonga futhi lokhu siyakujabulela nakhona ukuthi akuhlale kunjalo. Nabangakabisazi na ugcine magcine besazi. Bagcine besazi ngoba baningi nabo abantu abangakabisazi. Njalo ne-Studio 7 siyasicela naso ukuthi singenelele siwudlale nje umculo wethu. Sikhombise abantu ukuthi bakhona abanye abaculi nje bangakithi nabo abasafikayo.
How I'm not
Sibonge untungamili nkomo osithe uhlelo Woza Friday. Sizathola njalo nihlelo ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.